majibu kwa nende mheshimiwa Lusaka na nende mheshimiwa Hangati. Mara mheshimiwa Hangati hilo, if there is a man all is so honest mukaunti ya Bungoma eli mheshimiwa Hangati. Hangati na wana sindu sivi ya Romanga. Hangati na wana sindu sivi ya Romanga. Hangati se Kenya nga wili itina ta. Maala nga homo la chikura. Kwa kana na nene kwa hesi ya na. Maana homo kana hangati na lakino kwa chikura ta waho mahotu. Mala esese ni imana na kushukuru mheshimiwa Eugene na chairman wa Parani. What you have done to mheshimiwa Hangati is the exception. Bandu wefwe esese ni mkansi of governance gebaho la application ni ya commissioners in the case of governors. Nabo na mheshimiwa Eugene Kambolela. Nabo na chairman wa the case of governors mheshimiwa Oparanya Kambolela. Aya sisi sitaka na kataptaba manani na kanga na kumreka kola 2022 anya nani. Kwa mwe sema na fasi harimu. Hello?
Hello.
Sasa tunataka kushukuru mheshimiwa Oparanya kama chairman of case of governors na mheshimiwa Eugene kama cabinet secretary wa devolution to give our brother, our elder brother Hangati nafasi so that he can work for the people of this country. Na mimi mheshimiwa Hangati, mimi niko hapa katika jimbo la Bungoma, mtu ya mkono yenu hapa, nitaendelea kufanya na nyinyi kazi kama commission. Lanne kama sijaleta chairman wangu kanzo mgawa na kwanza alafu nilete speaker. Bandu refu na ama kumbane ni halase ya. Na ulira. Na ango rani kukumuloma umma. Kama huwa kafo dike. Mimi nataka kupongeza mheshimiwa party leader wangu. Mara mheshimiwa mwenye nyenyeno tarehe 25 haicha mara si ama sefo di Kenya si no lazima si yuhe mimi hondoke vandu wa Bungoma ni wa Transzone ni wa Western Kenya. Na mimi nataka kusimama hapa kama governor wa jimbo la Bungoma na governor wa Ford Kenya na kusema niko nyuma ya mheshimiwa mwenye nyenyi. Hello? After last weekend, former party leader alienda Kitale. Transnzoia County has 8 elected MCS. Watu saba wote wako na mrengo ya Munyinyi na Wangamati. Yeye yuko na MCS mmoja peke yake Transnzoia mwenyewe elected. What I want to tell him today, going you will go. Hata ukifanya na mnagani lazima utatoka kama party leader wa Ford Kenya.
Yes.
Sisi siyo wa vijana wa dogo who can get delegates wa National Executive Council. 75 of them tulikuwa na 50 waketi Nairobi watoe decision waseme ni hivi. Juzi yeye mwenyewe amejaribu kuwa na meeting yake. Out of 75 naked members ni 22 peke yake ndio wameenda mkutano yake. Sasa mimi niko hapa kusii watu wa Bungoma, watu wa Transnzoia, watu wa Western Kenya kuwa tuunge mkono party leader wetu honorable mheshimiwa Omunyinyi. Hello? Hello. Mwana na nasema mwana. Emoni patia kwa mkono, mnaimu na nasima ya mwana.
Nikimalizia, tuna maneno ya miwa. Na kwa sababu chairman Prenya yuko hapa, yeye atakuja aongee maneno what we are doing as a government. Lakini nataka kuunga maneno yenye mheshimiwa waziri amenena hapa. Maneno ya MDR amezungumza hapa. Lazima tuje pamoja tuangalie vile tunaweza kufufua kiwanda chetu kizoni. Lakini hiyo nitawaachia mheshimiwa Oparanya azungumze. La mwisho. Naplat kwa hii and the national media is here. Pia mimi nataka kuzungumzia maneno ya yenye inaendelea katika Senate. Maneno ya formula. Sisi kama magovernors, as a council of governors, we had a meeting on Tuesday. I think it was on Tuesday or on Thursday. On Tuesday. Na tukazungumza about the stalemate that is in the Senate. Na pia mimi nataka kuzungumza kama governor wa jimbo la Bungoma. And I want to say here without any fear of contradiction that we want a formula that is equitable across the board. We want a formula that recognizes that when you are delivering services to the people, you are delivering services to people, not trees or land or anywhere else. Sisi kama magavana wa jimbo, kama magavana wa Western, hasa mimi kama gavana wa Bungoma. Ukitembea hapa Bungoma, the latest census ya 2019 imesema sisi tuko watu 1.7 million. Tunataka formula yenye inasema kama ni watu fulani wapate chai. We want a formula that's equitable and fair across board. And mimi nasimama hapa, and I want to support His Excellency the President of the Republic of Kenya, who is supporting the new formula. Mimi nataka kuuliza all senators from Western Kenya that any additional shilling that comes to the counties doesn't come to the governors, it goes to the people of Western Kenya. Na tunataka masenators wote wa Western Kenya, akiwemo senator wa Bungoma, wa Kakamega, wa Busia, senator wa Vihiga, senator wa Trans Nzoia, we must support this formula. Na mimi nasungumuza kama governor wa Bungoma, nasungumuza kama chair wa finance wa Council of Governors. Hiyo ni ingine. Lakini kama governor wa Bungoma, we support that formula kwa sababu itaongeza rasilimali yenye inakuja katika Bungoma County. But as we do that, hii maneno yenye tumesema, if nothing happens by 17th of September, us as counties, we will shut down the counties. Na tunauliza mheshimiwa ambaye ni Senate Speaker, we wish you all the best. As the debate happens next week, we hope and believe that we'll get a solution next week so that it will allow us to access the county resources for all the counties, for all the 47 counties katika Kenya. Saa hizi nataka mnipatie nafasi nilete mheshimiwa chairman of Council of Governors ambaye pia ni governor wa jimbo la Kakamega akuja azungumze.